madaxweynihii hore ee golaha yurub ayaa hadalka ra-iisul wasaare Boris Johnson ku tilmaamay meel ka dhac, halka siyaasiyiin ka tirsan xisbiga talada hayaana ay sheegeen in aftidii ay Britain kaga baxday midowga yurub aan marnaba la barbar dhigi karin dadna fahooda khatar gelinaya oo dagaal ku jira. Hogaamiyaha xisbiga The Liberal oo ah xisbi mucaarad ah Sir Ed Davey ayaa isaguna hadalka Boris ku tilmaamay inuu nabar ku yahay dadka reer Ukraine. Saameyn intee le'eg ayuu haddaba hadalkaasi ku yeelanayaa dadweynaha iyo dowladda Ukraine ee duulaanka Ruushku ku soo qaaday. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Cabdixaafid oo 12 maalmood oo keliyata ayuunbaa laga joogaa markii uu madaxweyne Volodymyr Zelensky uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyay shisheeye ee aqalka hoose ee baarlamaanka khudbad ka jeediya. Hadalka ra-iisul wasaare Johnson ka yidhi shirka xisbigiisana aad ayaa loo cambaareeyey, waxa uu isbarbar dhigay dad si xor ah u codeeyey iyo dad inta lagu soo duulay ciriyo dhulba laga duqaynayo. Waxaana goobtaasi uu khudbadda ka jeedinayay fadhiyey safiirka Ukraine u joogay UK Fadim Bristaiko. Waxaa dadka xisbiga muxaafidka maalgeliyo ku jiraa dad maalqabeeno fuusha. Ra-iisul wasaare Johnson waxa kaloo aad loogu dhaliilay dhowaanahan inuu aqalka sare ee baarlamaanka u magacaabay maalqabeenka ruushka u dhashay ee Evgeni Lebedev, kaasoo uu dhowr goor ku martiyey qasrigiisa ku yaala Talyaaniga.
Buuqan ayaa yimi kadib markii ra-iisul wasaare Boris Johnson oo Shiinaha ku boorinaya inay dhaleeceeyaan duulaanka Ruushka, waxaanu sheegay inay Beijing u muuqatay inay ka noqotay mowqifkeedii dhexdhexaadka ahaa. Ra-iisul wasaare Johnson ayaa sheegay inuu aaminsan yahay markii dadweynaha Britain ay si ballaaran ugu codeeyeen in London ka baxda midooda Yurub aanay ujeedadoodu ahayn nacayb ku wajahan ajnabiga, waxay la tahay, ayuu yidhi, inay doonayaan inay xor u ahaadaan afaarahooda sida ay Ukraine iminka u doonayso xorriyadeeda. Ra-iisul wasaare Johnson ayaa sidoo kale tusaale usoo qaatay in dadka Britain doorteen inay tallaalka xanuunka COVID-19 qaataan si buu yidhi ay si xor ah u wataan noloshooda oo aan qof aniga oo kale ahi wax u sheegin. Laakiin dadka hadallada ra-iisul wasaaraha ka carooday ayaa sheegay in markii Britain aftida bixitaanka midowga Yurub iyo ololaha qaadashada tallaalka ay ku jirtay aanay maqlaynin dhawaaqa iyo qaylodhaanka laguga dhigay gantaalaha iyo madaaficda oo iminka saacado badan ka baxa magaalooyinka Ukraine. Mar la weydiiyey xogayaha maaliyadda Britain Rishi Sunak inuu ra-iisul wasaaruhu isbarbar dhigay dadka dagaalka ku jira ee Ukraine iyo markii ay dadweynaha Britain u codeynayeen aftidii lagaga baxay midowga Yurub, ayuu sheegay inaanu aaminsanayn inuu Boris Johnson sidaas u jeeday. Ma aha markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare Boris Johnson lagu canaanto hadallo aan habooneyn. Hore ayuu ugu tilmaamay gabdhaha muslimiinta ah ee qaata niqaabka in ay lamid yihiin saxaradaha waraaqaha boostada lagu rido. Hadalkan ayaa waagaasi aada uga cadhaysiiyey jaaliyadda muslimiinta Britain kana dalbay inuu ra-iisul wasaaruhu xaal ka bixiyo. Laakiin weli xaalkaasi waa laga sugayaa ra-iisul wasaare Boris Johnson oo awowgiisii labaad ee aab uu kasoo jeedo dalka Turkiga ahaana oday muslim ah. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.